Saldiona Production.
He's a know-some God. How many passage a know-some song? And I'm never lonely. How many passage a know-some love? He's a know-some God. And I wanna tell it to the world. Ili wajue ni wewe. Na kama si wewe, basi nani? Nasikia landi rodi. Ako kwa njia anataka kodi. Ni wewe uta provide. Nani nangori moyoni, nani jaza wori, nani takuwa fine.
El Shaddai, ukona kile minadai, wanimitena ataka mwemisifai.
El Shaddai,
El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, ukona kile minadai, ulimitena ataka mwemisifai.
Mena ataka mwemisifai.
El Shaddai, El Shaddai.
Every day is a know-some day. Na vile unanibariki, hata mimi selewe. And every day, you come through in a know-some way. Na kwenye dhiki nimepata rafiki, rafiki wa kweli. Na kuna kaloni mahali, kana nijaza wori. Ni wewe uta provide. Nina mahali, natamani kulipia mpenzi. Sote tutakuwa fine. Na madakitari wanasema hali siyo hali. Ni wewe wajua time. Na nahisi nguvu zako kwangu. I will call you El Shaddai.
El Shaddai.
El Shaddai.
Ukona kile minadai. Ulinipenda takama misifai.
Takama mimisifai.
El Shaddai. El Shaddai.
Na 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 na
kile minadai ulinipenda takama misifai.
Takama misifai.
Production.